ebyana byayo matumbi nange siri bwene amye ky'okuwambatira buli kiro ngendo kuwemeja banange alumwafe walai ngendo kwagala okutusa esulwalidda kibalume kibalume abalala tebansanyusa tebankolera singo mutima bagubikula nolaba ekiri munda mukwano alikakasiza teriyo musajja gwe wabobongo abawala bemanya obulungi kumu baleta bistore byabwe baba nonya kulumya naye nagene nkabatema ntyo mulungi yazalwa omu sibalaba wera siribalaba bo
Joyce yange mama
my God.
Bateke mbavumbuzi, bandike mbiwandiko, musome komu byafayo, ngea mbumbulo mulungi kala. Esi alie kukwese weyo, abaseze wamwe bagwayo, lobo kugambye bagwayo. Bandi badaka kabina bakalo gada okugambye bagwayo bandi kuloze biso bye matira mama nalonda gwende mala okuvale na kufuna si chazunga jipimira mubwendo mama bakodo balavu bapima mubutoti neze mponya kakodo galavu agajipimira mubwendo mame bikodo byalavu bipima mubutoti mponya bakodo balavu abajipimira mubwendo mama bakodo balavu bapima mubutoti